mfonne eto so edunan Abraham oni Lot na Abraham o fasie bia yefra no Lot na Lot oni Abraham ene ko Kana asase ni so Abraham oni Lot no won mu wo anyamu abebre eye enwan na edakru bi anwanhwefo no Abraham nipa ehe enwan so ani Lot nipa onu so ehe won mu nwan so no sa nipa no anwanhwefo no enya ntokwa na se akasakasa isan se na aduane eni ho kese a eme emwa no enti Abraham ka kire Lot se ema sa asem we se enya akasakasa ewo mene wo nwanhwefo ani onso nwanhwefo no entem biu asasi ne da hon mu wa hwe na fadie wa ope na kwetena ho na esan se na Lot ope ne eyema no hunti no ope ba bia asase ne ya from papa papa na ofai na Lot okokotena krokasie bia ye fra no Sodom emu na onyankopon kasa kire Abraham bio na oka se asase a eda animu hase nyina yaudia na meme onya ho emrosuo adofo sadia wusam atie biara onyankopon ebeyi wo afrimu